Remember where you got from. Zambian music plumbers don't
see old. But in a uga na lelo aga. Nothing but in a uga na lelo. In a street kid but in a uga na lelo. Ne mundu wazuri wana uga na lelo. Anikonda D.O.D. 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 Anikonda D.O.D.
Sina risa sisi faposho na tabetha nenda pa mfolo kukomboni. Na kurira mu street my scars ni mboni. If you are not cool with my life I know I'm not cool. Na ne mwina wish death for myself usiboza ku. Nyenda jie yeye pa heavy kushow. If you mpita monga nchi text plane wala tini poza. You might say ni gala suo na venue. Na shishive vion dala mpapa fiati na buka ni. Diwa mafunzo neka ni mazifunza. I'm nothing but ya hili murungu wani usha. After koteje ni no pesa dansa ni.
Anikonda D.O.D. 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 Anikonda D.O.D.
Nikangala pazi ni mankala jeni ganiza. Nizazi faka buanji kumukaka na mafanila. Kelly mumba streets ni mankala sisi chaila. But Bobby anakamba vachaila vana lail. If I look into my past niona wa mami walila. Nikaniza nizaba posha liti mami mwalila. No more kupempa a spoon palwana chalila. Inkanda around na paza paza pene chalila. Kuchula ni mwamene G.O.T.A. na talala. Kutulu kushateli na prayer njie mankwala. Mulungu wa kumwamba talala akatupala. G.O.T. ni boss pan woy osa wala.
Dine mbawi but dina uka na lero aga. Nothing but dina uka na lero. Dine street kid but dina uka na lero. Ne mundu osuri wana uka na lero. Anikonda D.O.D. Anikonda D.O.D. Anikonda D.O.D. Anikonda D.O.D. Anikonda D.O.D. Anikonda D.O.D. Anikonda D.O.D.
Remember where you got from. Zambian Music Plumbers.co.